mathata a rona morena o tseba le seo re se hlokang thapelo tsa rona
Oh dear.